Mfana vaka. Ta vuna 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 vutseni vutseneletsi vutseneletsi vutso. Sort of brava. Chop chop chop.
Shut up.